Polisi mukampala evunani munamawulira w'emyaka ana mu ogumu Anodi Anthony Mukosehe emisango egiwere egyekuusa ku bigambibwa nti yafulumya n'okubunyisa amawulire ag'obulimba agakwata ku mukyala w'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Janet Kataha Museveni okusinziira ku musango ogwawabiddwa ku poliisi eya Old Kampala Mukosehe ayogerwako nga mutuuze wa Upper Konge Zone mu divizoni y'e Makindye ayolekedde okwera enneema n'omusango ogw'okusaasaanya amawulire ag'obulimba n'okuweereza obubaka obw'obulimba obulaga nti amawulire gali galimba poliisi erumiriza nti wakati wa 26 Januari ne Machi ngenaku z'omwezi 29 Mukosehe n'abalala abakyaliira ku nsiko baafulumya alipoota ey'obulimba nga bayita ku mikutu gwa intaneti ogwategeerekese nga Alternative Digital Channel alipoota eyali egamba mbu muko omukulembeze w'eggwanga yali avudde mu bulamu bw'ensi eno kyokka mu musango ogwasose Mukosehe avunaanwa omusango gw'okuweereza amawulire ag'obulimba agakontana n'etteeka 10-10 erya Uganda Communications Commission Regulation Act 2019 ng'ab'obuyinza bagamba nti okufulumya amawulire gano kwali kumenya mateeka era nga bagamba nti kwali kubugenderevu omusango ogw'okubiri gulumiriza Mukosehe okusindika obubonero obw'obulimba ekikontana n'akawaayiro 82 mu tteeka lya Uganda Communications Act nga bambega bagamba nti yatambuza oba yaleetera okutambuza obubaka obweraliikiriza ng'alaga ebyobulimba ebyokufa kwa First Lady kyokka poliisi egamba nti okunoonyereza kugenda mu maaso okukwata abantu abalala sekinnoomu abateeberezebwa okubanga beenyigira mu kubunyisa amawulire gano omusango guno gugumizza guleetedde okweraliikirira okweyongera mu b'obuyinza ku kusaasaana kw'amawulire amakyamu ku mikutu gyemugattabantu naddala ebirimu nga biyinza okuleetera okutya kw'abantu oba okulemesa obwesige mu bantu n'ebyo ebyokwerinda Mukosehe asuubira okweyanjula mu maaso g'omulamuzi essaawa yonna.